abantu bagushaya shaye ngam bagutshela mangangam webheba isiphuma kude angekuzoye kabantu bagushaya shaye ngam bagutshela mangangam ayixolela baby badlalile ngawe baby ayixolela baby badlalile ngawe baby ayizobuya baby wam ayizobuya uzobuya baby wam